Bongo on the beat.
Upeo wangu naona mbali kule siko fika macho. Napita kwenye jua na najua ni patacho. Nalala kwenye ghetto na nashinda kwenye haso.
La 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 la.
Dear mama, dear mama, dear mama, dear.
Ule muda ulo sema naona kamo shawadia.
Shout out kwa Sato.
Kani zawadia. Freddy Swag Mode na style kama mia.
Marapa wa kisasa wana sound ka bubu. Babies gugu gaga gugu. Game imejaja juju. Nindo yule mchawi Freddy Swag. Yani mkaka kazuzu.
Nina godondoka
kama mbuwa ya mawe. Kama mbuwa ya mawe.
Nina godondoka
kama mbuwa ya mawe. Kama mbuwa ya mawe.
Nashindana na mipaka.
Wota, yeah, wota.
Nashindana na mipaka.
Wota, yeah, wota.
Na chembe chembe za blue kubanda. Juu kupanda, anasema niache rap nimbe mazuku blanda. Na kuhusu Mwanza, Freddy ndo mesaya. So sicheze na McCrown kabla sijabusu panga.
A.K.A. the hip hopper. Nilianza long time ila ndo na hit sasa. Mindo new generation ya big popper. Nenda pack mistari kisha njo to meet hopper. Kwenye Bongo Flava game. Freddy Swag is the new definition of the Bongo Flava name.
Wala sio la shalash.
Sumfuwa ya masika.
Wala sio la shalash. Wala sio la shalash.
Una nina vyododoka.
Kama mbuwa ya mawe. Kama mbuwa ya mawe.
Nina vyododoka.
Kama mbuwa ya mawe. Kama mbuwa ya mawe.
Nashindana na mipaka.
Wota, yeah, wota.
Nashindana na mipaka.
Wota, yeah, wota.
Mina mada case do mana na run, run, run. Popoto tapo niona piga 911. Cause I kill them guys, never fear them boys. When I hear that they sound like a children cry.
Na mina waterman, nigga what I want. Vita kwenye vita tumekutana vitan. Kauna gereva mi one, I'm an relevant man. Mindo tafsiri unavosema Batman.
Una nina dodondoka.
Kama mbuwa ya mawe. Kama mbuwa ya mawe.
Nina dodondoka.
Kama mbuwa ya mawe. Kama mbuwa ya mawe.
Nashindana na mipaka.
Wota, yeah.
Go on the beds.